Usijali na vile unakudefine. Kwa nini nijali na vile unanidefine? Mi ni poet. Poet hawakai kaa wewe. Mi ni rapper. Rapper hawakai kaa wewe. Mi ni singer. Singer? Singer hawakai kaa wewe. Mi ni star. We ni star. Hata kasta unajua hainanga shepka yangu, jua mi ni star. Nakumbuka vizuri hiyo day. Hiyo day haikuwa day ya sports, but nilijoin tu kimchezo. So sikuwa na budi kujoin kwa game, ilibidi nijipata niko ndani. Kuliko vile nilikuwa napenda demu yangu, ikafika point hadi akanitoka. Alichoka kujiframe na singe blame, singeji blame. Nilijijazia, labda tulikuwa na different aims na yangu ilikuwa deep within me. Hata ninge kwa kipara aje, hainge nipea peace bila me kui practice. So, kalamu kwa mkono, kitabu kwa meza. Na after kalamu na kitabu zimemeet, indakala ni ule mtoto alizaliwa. Niliintroduce indakala kwa mabeshte, wengine waka like. Wengine waka dislike, like indakala huwezi panga punchline. Dema likuwa right to me, siwezi panga line ya punch. Ntapangaje line ya punch na mi mwenyewe na lines more than punch. Na wezi ni punch na kobesha kibera line saba. Hadi Chris anasema indakala, hey baba. Na wasapere wanajua indakala, hey baba. Mini star, weni star. Hata kasta unajua hainanga shepka yangu, jua mini star. So, all I see ni injustice kwa hii society. Mahali mwananchi yako anebu kupata hata kikombe ya chai, yani society. Anebu kupata hata 100 ya majani, yani society. Juma Malusi, Papa Wemba na Jomo Kenyatta ni matajiri walikufa kitambo, yani ni masociety. But I want to preach revolution from Moyale to Kericho, ile society. Juu society tunaishi ni deni ya mafisi, kufanya vitu fishing na kusambaza virusi. Na hata ni mazishi mingi kuliko harusi. Si kukimbizana na polisi imekuwa normal. Alichoka na kitabu kitambo akiwa mono. Kijana amekataa masomo, wazazi wamejaribu hadi wamefunga mdomo. Si asiyefunzwa na mamae then ufunzwa na ulimwengu. Tumemfunza na mamawe, ila nywele bado ndengu. Society tunaishi ni tragedy. Kufanya vitu funny hadi Angel Gabriel anashinda atatulinda ama atatuwinda. Niko confused. Na hii situation imeonyesha na path of confusions everywhere. Niko confused kama mluya amepatiwa skuma na hokenchi. Confused kaa fala amepatiwa toothpick, ajaze empty tank, ama fala amepatiwa wembe na naambiwa cut a fig tree, ama jambazi ampelekwa kamiti na naambiwa feel free. Niko confused. Juu life ya mababu zetu na life si tunaishi ni very very different. Juu time kasa hii kitambo, time kasa hii kitambo mekali mpandanga.